Zedmok Sabaton Tommy. Waka Simiaka Tuza waka Butapa kumiaka. Waka Simiaka Mbawa waka Butapa kumiaka. Waka Simiaka Tuza waka Butapa kumiaka. Waka Simiaka Mbawa waka Butapa kumiaka. Natani koku yiga bandi baseka. Ensole yange zenji kutenda babesesa. Basembeze bigalo chukabari basore yamburi chakola. Mbusu sobola kubimala. Setaga corporate, my talent is my asset. Music is my best thing, ule kumoja prophecy. Copy that, tula wansi kongero lutaputa. Mapita, mapita yite yobuli jempita. Sete njenje vya naviji kwa sabongo. Matubunju wa kanyi manzeje no meja. Rapsi tenzeme ya loya. Setaga ba witness, mada reno mada kiss. Twenty rhythm, live the best, flow the best. Top seta just call me the best. Yo,
me love the way you shake that thing.
Wanko leda waka web. Me love the way you shake that thing. Wanko leda waka web. Waka, simiaka, tuza waka, butofa kumiaka. Waka, simiaka, mbawa waka, butofa kumiaka. Kwenye sembera, kachebe kwa tirato kwebera. Mu hip hop, uzadi moko na kange chengera. Sura utomu, swade banji, mbalaba mwevu wala. Aba singa badise, bati dezo bame kengwala. Aba sama mburiano mwakula mutia. Na uri de Dubai mbu kwa rikutia. Niyoni manengo mange kuba kufa. Na yemba mba gambe baga tutemu. Yo, jab jab, one chance, I don't need another. Topping on the beat, popping, are you feeling brother? Bankuza, batongoza, mayinje gawera. Pack it up, massive on the siso urira. The way you strike once, no jeba goro. Marathi no duke to siba muduiro. Kumurimu ye go unzi kaze fairo. Fast you, no korera o hiti. Yusasa, osasa mazene vyo vyo koze. Engombe iyo jore sebu yomu chakuze. Tia wa jizi, ndi moku kamba tutuze. Muna gando kujuki rangi rame vikaze.
Mwana kambula ike.
Dion, ava yeye gweno vareke. Waka simia katofo yoka baseke. Bana gendo kujuki ranga chule kwa ile. Bo
Waka
Simiaka.
Yeah, this is Nonda Yija Music. Not Toyozamu. Zedmok Sabaton Tommy.